tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to bogo jande faandu hala Mamadou Samassiko jom yalli sakrabe hiribe. Nukuji kewdi leddi ndi dido wattuji di na pewti tilaji kewalan jam mayoji Niger e ban ministere protection civile nanda jamarande wattane kawar mudun hakillo. Wakat joon o golleji keballa yirwali sanne to moti ton julabe gulirobe jude fufu ngoytike kabar mudun sabi tilaji ndenagu e tatchugol courant. Miloji temedi tabantati e joy sefa ngoni hertanadi kabaru projet audiji mbempudum gollede hande yo yalla huntande hore tinare ndemobe le golle mabbe dingon semekorji amen hande kikide aljumaare noga jiddi septembre 2024 bismillah sakra majo nizere banina jukiti hewde ndiam hundende meda ka yede e ministere protection civile kabar mudum no yabitike sanale nokuji jogaji hono banankoro kenyoroba bamako ke masina beleni kenito san e sufara to moti Adama Amadou Haydara wonku hebene kedo fasango Ousmane Nyali Bouli e Jenaba Diallo
boldi fu ana kewi ndiam mayango bitikaji en kuje nyamduji ciotete ana uddi ottilaji yogaji e service ngaji gondi le onuku ana gondi en dartude hono gollerata yogabe lanaji woni ko natta fa jotto nokuje njata don fu yo cité de Niger do woni ko don wondi wadde diane bama wonde jama hewi le modon Amadou Mayga yo boutique e goto kanye ten kamate ciotto restaurant kolliti en wembere mu ben
ci rabaji day
joni watta balde tati ndiam ne ngabbi do mere jogi boutique e to njeyam nyamde mi ronki gollure yanda ko madammi joni mi wawa yeyde bayri clientele be am bawa arde do ndiam ngabbi hay koyde amin
kube seyanno
yeso don seda ana wodi radio kledu golle mabbe ana gondi e gollude koyde mabben fu ana gondi le ndiam e wi horebe du sudo radio e be gondi e gollirende no be baviri sori Ibrahim Touré woni horeje informatique radio kledu
ça fait presque un mois
joni watta lewru amine odo situation saaji ndiam ngabba saaji dam tello so alla min munima min jogi peje mbele ma ndiam wutunaati der studio min koki golloobe amin padde towde min badi ko min bawno mbele ma be bawa heddaade galle kono be bawa heddaade galle be ne ara golle
mais c'est pas aisant quand même
en jaram bangi nyama bamako kala bankora fala kono do himbe modon jittiraka e ganchuudi mo ben be ji wala fuko e bay wadde sabe nabugul ndiyam mayongo ko herinay galle fay goto Suleiman Sango yoneddo de deande
e badji
himbe ha hewi jalti galleji mun en mimmi wakliti mander etage goddo kono galleangal fof ko ndiyam
kabar mudu an habi hore le communiquer goto kulitaado ko boya don ministere humanine deedaago himbe an darta e jamaare nde joppa nokkuje badale mayongo sabe ndiyam jimayango an gondi beedade nabude
sakirabe tutal haklaaj mo du kabar banga bem am facebook kay dun x dun twitter kido ngalura buude boodi mbiyan le wuddu mali na jogi tellaaji ben denagu ima daraaji habitibe e tawere fufu alhaali mo habdi jumbe le hobbe ngoytige mi latki mi hulti widum latki sababu hello elek ben ima daraaji kebal dano wobbe dobe don hulti wide din do latki kaw kawar kura won latki kawti allah ele golle mabbe kanko nirado amen to mutton musa mali soko wonko hebani kedo fostango usman nyali buli alsisi
yamde sappo e goo wodi de talata noga ena lewru septembre do sevare do adama kulibali e apparenti ngaji mudon ana jodi yeso atelier mudon e be lakida telephone ngaji mabbe o sudar holiti metti mudon e tajgol kuran ngaji ko lati sababu fa be jodroni tan be pilbandira juude mabbe
baralerti
halli golleji amen di ko dari faiso min kebi golle min bawa wadde dum sabbi min gala kuran beedade dum e hore min bawa yaltude yar chagal gallura ne famin golle ya faiso min kebi to e hore golle sabe rafinde enago
wama asambo ka woy
nyande fo himbe buri fandude warde dartude be gollana dum en don woni ko holti wide ba Moussa Sare menije gondo moti
a bara fanchama e
ko hew e client en amen be fulu region ngaji di yoto warde e moti fe wadde commande don sabe so mutum hebule ko ke banno mi arande ko wayde amen hebule quran hore dum ti dum san kabaru amen
quran di do matmal
ti dalango bangal rafinde enago e quran ngaji ana wadde torraji du gollobe sottobe nyamduji nokuje nyamduji ciotete station ngaji fayotade supermarché ngaji fukke be kutteji mudon nana keita yo ciotto restaurant goto holtiwide batte mudon lati sababu fayopo golle mun yogabe
kebe amem nyaloma fu urata uinai didi sefa wakati arande kinia e amem be fu yimbel gollobe ni uenje ngaji ebe kalfina nomen mu ingol nyamduji formation ngaji mabe ati yogaji hore wawa yehede sabe rafin denago wala fuko min gatta jomka kiki
be marseni be humani be kabal onoku fuko ndartata jam e dejere hewte mopti don ko latto sababu yirwere woni ko Musa Malle Sissoko hebi studio tamane yewde motti
aljumare hadi nogo jidi septembre woni ko fuddi bamoto golle projet ben hettana go audiji denno dum ko jawdum mudan wara milioji temedi 33 e joy sifa iti dum woni agramali ben e le dubi tati dum gollete wi ardibe be dum do made mudun yu yalla huntande hore golle demobe ben bangal tinare debbe jogi denno dum huntande hore le nuku region ngaji kulukuru e sikasu kam alisisi wonko hebe nakade fostango kanko e usman yaluli
Lewi Musa Sidibe, lamido dental kumanido audiji le lede amendi, auto proje waran latad sababu napir de yesu sanne, kebe bangal demal le lede amendi.
Me mokinan audiji mokyudi, yalla kebal ana peido le lede metendi bangal demal, gulleji imengat ana kewi, ona jangingul, daranagul bale remobe, kumanido audiji, fayotade walude, mokinobe audiji, wam ele gelle kewde, ona kulikoro esigaso.
Proje ka abada, yo fa bo ko wodi ko tam non holitiri wede horebe agaramali le wi kanko professeur Bokar Amadou lamido fedde agarande le lede amendi so yimbe fu hukondir juude mu em ko tewte ele golle o ko ka hebeti
c'est la contribution di yo fa bo ko projet o do daranade wadugol tewto goji imadar lamu mali o ko direction régionale de l'agriculture darani kanye golle de communauté audiji din se ndokondiri juude nafa mun hebeti sanne tiagal dubi tati imadaraji e di projet ngaji
Mitchin tinde tan wiide fedde agara ana wada imadaraji le lede amendi bangal faabaade demobe kan waytidde no be demirta ila hitan 2006
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotra me don nam parlan yobido kabaru jammeji ngondi le jangnirde e yogaje leedindi ben jangnde ne fuuta nyande go octobre wi lami bebe malimeto to wiide dum non ben tobojji di jogtato fa lewru novembre warundu den no sarabe kany ska wi ko fu nam be mbasto baflo bi gawo bamako den yotar segu e bankas ben salisugo Musa ak mahawe hejabe yogabe ko hebe ne kedo fasta ngol sisi
Bankas don genni be noddirta dogo diyan kamu dan wuri nyaare ni fa he watti le churi classiji gondi don di fu miden bemba sanne bangal hoto mi ngatita sukabe amin suru le kolti kokoji churi classiji kewdi ana seki miden jidi balla fami mu intina dum
no diyan aw region no horam ko hakilam o so gouvernement jebi fu pusa lewrundu yaade yeso sedo fa so lewru wotu non so dum joni so wiama sukabe en diwan ja ketrel diyan da fa mbi en jangan tidal ana hen
korale boyu bim boyu arande ko doji wondi le chuude le college di fu itete ton segudo deede kewde ndiyam naati mudum fa jabbiti chuude e college di dum heda sera lihem mila fesu suka be kana way fuditi de jande e le sarti kolita do gawdo chuudi classuji di hore yimbel ana hiddi hudo dum faham hono fu watte
classu kono o be kitugodi
modi men kabar jamen yontrande yumben egengol galbedde kanyi don kiti sudgol avion paysan kay kabarde kanyi don ben gollergol raison gaji kessi leedindi asata jar wonko hebe na kar fostango usman yalbuli
en buddiran wartude di kabaruji halde hala uddugol galbedde di do bamako do tiagal joda halaji wonno ko jogaje anniyade uditede don zantigila katidaral e sanankoroba ko lamo bam dabere modun lomtude galbe uddade de kabar goddo anafawi do sariyaji sudgol avion hora jeleedi e kake militaire en sariyaji mudun puddina noga e nay lewru septembre ndu cour d'appel bamako yaso parquet o madame Boire Fili Sissoko ministre kiddo bangal kebal e ittugol jawdi holliti ko woni hakkilo mudun do kabaru mun wondati andi be kabaru mudun fu mbullite warde en timinran i kabaruji halde hala yoppitingol kasunkobe temetaton e chapande jano udanobe le cuudi kasu ko hora jeleedi medan hebi hakkilo mudun o kabaru hokam aralbare noga e joyi lewru septembre ndu le ni ke got mo ministre humunde sariyaji holliti de dabare fanda mudon holita le windande de yo buytugol billare gonde le cuudi kasudi
on katte kabaruji hande ben kabaruji mbawdo hebe do whatsapp numero 1159919619 on wahebe do bembal e mangal ke dun facebook kuna fun yo 37321 mere mere don ka fawdi fu budi noga taw le telephone djum do sede wetre meden magazine yotor meden hande magazine kabaru kebal yewidun do ben gollirgal ande kesede gal ben lami be fuddi nyande sappo e jena juillet 2024 den no nafaka mudon ana hewi ka non tama bibi leddi fami tama ngaw nafude le ben kebal leddi ndi helan be dor faw kedo no fasango Ousmane Niang Diandi Boule e Ali Cissé yo en kirejum
le mairie commentate ko bamako illa udi tingul ana wada ayyan kabaruji de kasin din da famude fu na binda ana takka e kokuji woni do tawetedo don darnaade famminende himbe no golleji mudun jaarata e wi horebe mabbe gol yobgol gaddirtengol do bembe ande de beedi yirwinde golleji mabbe Burema Traoré woni horaajo service état civil mairie commentate bo
udi la de guide
faaso men betike dawtere auto yimbe goto goto en gado be golle o fu kejaabe mudum ana dom yalla yob gol kalsi o an heba newade kalsi jobeteedo ole baytil mali leji ni yata dum latike sababu nabirde yeso san kemele komin tatoba
wadiri gonni gol yobgol wana ko nangi hakkilo humini be yawara warebe mabbe e jatti mubben dum daber hande lamu ko be bamiri du sembe syndicat ngani mabbe gol tivide golle mudun yafanta himbe mabbe isiaka jakite woni jokko hore syndicat national des transporteurs routiers urbain inter urbain di mali centre
ni gouvernement ko ni
wadiri gouvernement leedi amen di kabami hono sidi do dabereji wajibi kina le brusuji di fu kioskinaji orange money move money nadu sama money tawe bangi d'accord de fu yalla jeddudo sariya edo dati le dido nokule fu kanyundo ana heba yobude kalsi ko hani yobude ko so wana nom latirto du ande ka do e tiddala mo e jude amen sabi edo yottina tordaji kewdi goli dibbe an
hasin dimbe talki mu en fa yottade yobbe do lawi gallurende jettide dabere wadir golni jobdiji di ebe darta e lamu o be da famminde dun himbe yalla yurku an habe
woni nana talkuru jipinirdu suka am garmi nangude orange money jobirmi kalsi o kalsi neldirtedo orange money kan ko nande mudum le baytin mali leji ni yata chauffeur mb ana humpintina jati bangal mudum so won yidugol sariya mo be ngadi kalsi ko hani yobede hen ko lawi kulitaadi be jokkata fa be joba dum min taiki ke dum nukule kewde faiso dum gollirtaake hono no wirani hore seda ko wondi wadede hen koka yi huune mujjune sanne kande yette
dunken ande ko tiwide wadgol jobdiji di do bembe ande de dun beydan kebal leydi meden di sabi dun sakkoto jambaaji ya finandu golleji e beydude kebal docteur Lamissa Diakité andino kabar kebal
am tumin jubbini ko hala ko e hore du fu so bami entreprise ngaji hono bureau d'etude di hajeji mu em daborto gollirdi hono to usuluji yobete nawtorade dati kolita di jondi dun latto sababu beydude kebal impole leedi amini
niveau des impôts
e wi bale kumuni da habgol e yurkoji an hani do himbe mali kolite yalla an mbayle tatagoji mo en Ibrahim Koulibaly wa e walde société civile kumuni da habgol e yurkoji e talkaku
digitalisation des services publics
koleji nawer di bangal nawtrade beme ande de huune mujjune nga kina malin kobe hore anda nafaku woni hen ko tafum an hani be andine tafum wiide kalsi mo njobata o le baytin mali leedi di yata kina mi fu mi beddo ndira juude amen so mi kaba yurku
ensemble que nous allons lutter contre la corruption
politinde wide jukko ngoji e jobdiji ngatteedi do lawi ana puddira malli hemer sefa yottare ujinaji tati ko buri fu mawnude do di jukko ngoji jobdiji ana fawi do nawtara gol telephone mudun sin ana donna mobile na du rafiteddinde feirouz ngaji